galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama iyo hogaamiyaha Ethoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in ay ku heshiiyeen inay iska kaashadaan dhismaha nabadda Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga Soomaaliya. Madaxweyne Obama oo shalay booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa ayay goor dhoweyd shir jaraa'id waxa ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha Ethoobiya. Warbixintan waxaa soo diyaariyay Soona jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maalinkii labaad waxa uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa maanta Isniin isagoo wada xaajood laba geesood la leh madaxda dalkaasi Ethiopia iyo sidoo kale kulamo uu la qaadan doono hoggaamiyasha dalalka Bariga Afrika si uu ugala xaajoodo mushkilada Koonfurta Suudaan arrimaha argagixisada iyo sidoo kale xuquuqul insaanka. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha Kenya iyo Uganda sidoo kale isla magaalada Addis Ababa iyadoo ay weheliinayaan saraakiil sarsare oo ka socday labada Suudaan si markaasi si hoose looga wada hadlo xisadda ka taagan Koonfurta Suudaan. Labada mas'uul ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa kulamadooda kadib waxa ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Addis Ababa shir jaraa'id kaas oo ay uga hadleen arrimaha guud ahaanba gobolka gaar ahaan xaaladaha qatarta ee ururka Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Afrika. Kulanka sida wada jirka ay u qabteen ayaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn waxa uu ka hadlay khatarta Al-Shabaab iyo qaraxi shalay ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
We have both agreed to work together in building peace in Somalia by helping create state and institutions and by strengthening the Somali security forces in their quest to be in charge.
Waxaanu isla garanay inaan ka wada shaqeyno dhismaha nabadda Soomaaliya inagoo ka caawineyna dhismaha hay'adaha dowladeed isla markaana xoojineyna ciidamada amaanka ee Soomaaliya si loo gaarsiiyo inay la wareegaan mas'uuliyadda amaanka dalkooda. Waxaan isla garanay inaan xoojino ololaha ka dhanka argagixisada gobolka. Waxaan isla bogaadinay horumarka AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay sameynayaan, gaar ahaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. Waxaan isla garanay inaan xoojino iskaashigeena xagga sirdoonka. Waxaan labadeenuba garowsanay in halista argagixisadu ay gobolka ku hayso ay tahay mid weyn. Qaraxii shalay ka dhacay Muqdishana wuxuuna xusuusinayaa oo astaan u yahay inaan u baahanahay inaan si weyn uga sii wada shaqeyno arintan.
Si la mida, ra'iisul wasaare Desalegn ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ka hadlay caqabadaha xagga amniga ee Soomaaliya iyo isla qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Our security cooperation is pushing back against violent extremism. Ethiopia faces serious threats and its contribution to the African Union mission in Somalia have reduced areas under Al-Shabaab control.
Iskaashigeena dhinaca ammaanka waa mid ku wajahan caabinta xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Ethiopia waxay wajahaysaa halis weyn. Kaalinta ay ku leedahay howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliyana waxa uu soo yareynayaa goobaha weli gacanta ugu jira Al-Shabaab. Sida uu ra'iisul wasaaraha sheegay qaraxii shalay, Muqdisho ka dhacay wuxuuna xusuusinayaa in ururada Al-Shabaab oo kale ah aysan u taagnayn waxna ahayn burbur iyo dhimasho, waana in la joojiyaa.
This past week, Ethiopian troops have helped retake two major Al-Shabaab strongholds. We have to now keep the pressure on.
Todobaadkiina dhaafay ciidamada Ethiopia waxay gacan ka geysteen in Al-Shabaab laga saaro laba magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala. Waa markaa cadaadiska Al-Shabaab aan ku hayno aan sii wadna.
Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu amaanay dhinaca kale intii uu ku guda jiray shirka jaraa'id ee looga hadlayay xagga amniga iyo argagixisada ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM la wareegistoodii dhawaantan degmooyin ka tirsan gobolada Gada iyo Bay oo ahaa deegaano ay ku xoogan yihiin ururka Al-Shabaab. Shirkiisa jaraa'id ayaa waxa su'aal la weydiiyay ee ahayd madaxweyne Barack Obama in ciidamo ka socda Mareykanka ay tagayaan Soomaaliya oo ay u dirayaan halkaas, iyo in kale wuxuuna ku jawaabay.
Some in the press have noted that Al-Shabaab's still here and they say, well, how can that be a model? Do you still have bombs going on? The point that I was making at that time.
Baahinta qarkood waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan sidee Ethiopia loogu tilmaami karaa dal astaan u ah la dagaalanka Al-Shabaab maadaama halista iyo qaraxyada kooxdu ay sii socdaan. Dulucda hadalkaygu wuxuu ahaa in ka adkaanshaha urur argagixiso aysan ahayn arin fudud, ulamana jeedin in dhibaatada Soomaaliya la xaliyay. Waxaan ula jeeday inaan kala shaqeyno dowladda Soomaaliya oo hadda u muuqata mid urdana oo ciidamadeedu aysan xoogganayn iyo dalalka kale ee gobolka ee Ethiopia ay ku jirto ee ku lugta leh howlgalka AMISOM. ma jirto baahi aan ciidamo u geyno Soomaaliya. Ciidamada Ethiopia ayaa dagaalka aad xariif ugu ah. Kuwa Kenya iyo kuwa Uganda waxa ka go'an inay qabtaan hawsha ay Soomaaliya u joogan.
Dawladda Ethiopia ayaa waxa la sheegay inay cadaadis xoogan kala kulmaan kooxaha xuquuqul insaanka iyo wariyasha. Intii madaxweyne Barack Obama uu soo tagin dalkaasi ayaa shan wariye la siidayay iyadoo 11 kalena ay wali ku jiraan xabsiyada. Waxa isna shirkiisa jiraa'id kaga hadlay caqabada dhinaca wariyasha iyo xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Ra'iisul Wasaare Hela Mariam Desalegn.
As far as Ethiopia is concerned, we need journalists. We need more of them and quality of them because we have not only bad stories to be told, but we have many success stories that has to be told.
Ethiopia ahaan waxaan u baahanahay wariyaal badan. Waxaan u baahanahay kuwa badan oo tayo leh. Waayo dalkan kama jiraan sheekooyin badan oo la sheego oo kaliya, laakiin waxa kale oo ka jira warar wanaagsan oo guula ah oo in la sheego u baahan. Waan idin baahanahay wariyaal ahaan, laakiin waxa muhiim ah in dalkan ay ka jirto saxaafad ku shaqeysa anshaxa. Maadaama ay jiraan xadidaado dhinacyada shaqooyinka kale oo dhana, saxaafadda iyo wariyaashu sidoo kale waxa jira xad ay tahay inaysan ka gudbin.
Wasiir dawladaha arrimaha dibadda ee dawladda Ethiopia Barhane Gebre Christos ayaa isna wuxuu u sheegay VOA-da in kulamadani ay yihiin kuwa ahmiyad gaar ah u leh labada wadan ka wada xaajoodkooda arrimaha argagixisada iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka u ah labada dal ee ay daneenayaan.
It's quite an important visit. Ethiopia and the United States have absolute convergence.
Waa booqasho muhiim ah oo isu soo dhaweynaysa danaha labada dal ee Mareykanka iyo Ethiopia. Waxayna ahaayeen danahan kuwa had iyo goor isu keena dalalkan. Laakiinse danahan maanta waxa ay noqonayaan kuwa laga hadlayo oo miiska saaran, kuna saleysan xiriirka labada dal, kaasoo sii adkeynaya halkii ay horey ahaayeen in ka sii badan. Waana wax aad iyo aad u muhiima. Kasoko arrimaha argagixisada ayaa labada dal waxa ay ka wada hadli doonaan waxa xigi kara hadii madaxweynaha Koonfurta Suudaan iyo mucaarad Kuba aysan saxiixin tala soo jeedintii hoggaamiyaasha midowga Afrika ee ahaa inay hubka dhigaan dhinacyadaasi. Iyadoo tallaabooyinka xigi kara ee madaxweyne Barack Obama uu kala xaajoonayo madaxda Afrikana ay noqon karaan in lagu soo rogo cunaqabateen hubka oo la saaro waddankaasi curdunka ah ee Afrika ugu yar iyo sidoo kale in shaqsiyaad ka mid ah dalkaasi loo diido inay dhaqdhaqaaq sameeyaan. Aqalka cadde dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Barack Obama uu sidoo kale kala hadli doono madaxda Ethiopia arrimaha xuquuqul insaanka iyadoo dadka u doodo xuquuqul insaankuna ay si xoogan u cambaareenayaan xirxirista dawladda saxafiyinta iyo dadka siyaasad ahaan ay is hayaan Ethiopia madaxdeeda. Taasoo noqonaysa in xukunka dalkaasi uu ka talinayo oo kaliya hal xisbi oo ah xisbiga talada haya ee APRDF oo in ka badan 100% kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi helay. Waxaana loo dhaadhiciyay isla markiiba safaaradda Mareykanka ee halkaasi uu ku leeyahay si uu kulamo ula qaato shaqaalaha safaaradda. Waxayna noqonaysaa tagista Ethiopia ee madaxweyne Barack Obama markii ugu horeysay oo madaxweyne dalka Mareykanka oo xukunka gacanta ku haya uu waddankaasi xulufada ay ku yihiin la dagaalanka argagixisada uu tago.
Aad iyo mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo hoggaamiyaha Ethiopia Hayle Mariam Desalegn oo sheegay in ay ku heshiiyeen inay iska kaashanayaan dhismaha nabadda dalka Soomaaliya iyo xoojinta ciidamada amniga ee dalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa wada jir u soo diyaariyay Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan.